Kakachika akavunaanyizibwa kulondoola ensimbi y'omuwi w'omusolo mu bitongole bya gavumenti aba paaka batadde ku nninga ab'ekitongole kya Kampala Capital City Authority abalabirira ekibuga Kampala ne minisitule bakulembera evunaanyizibwa ku nsonga z'ekibuga bannyonnyole gye bajja buyinza n'okunaawuuka eri bagende basindiikiriza ababadde batundira ku nguudo kyokka nga tewaliwo na nteekateeka ya buvunaanyizibwa ekintu kye bagamba nti kyakolebwa mu ngeri eteri ya buntu bulamu abakulu bano babadde bakulembeddwamu amyuka omuteeseza omukulu ow'ekibuga wa minisitule Monica Edumachu ejuwa okutuuka okubakunya babadde babalabiseeko mu maaso g'akakiiko kano babeeku bye banyonnyola ku byogerwa ku byafulumizibwa alipoota ya ssaabakebezi w'ebitabo bya gavumenti Edward Okol ebyazuula minisitule eno mu mwaka oguwedde ogw'2025 ababaka bano babaddemu ababaka ab'enjawulo omubadde omubaka wa disitulikiti ye Mubende Hope Grand ya Nakazibwe omubaka we Kasiro Elijah Okupa n'amyuka ssentebe w'akakiiko Goretti Namugga ne babaako bye banenya abakulu bano.
It is actually very unfortunate that they have removed the traders. We very much appreciate the effort to put the city to sanity and moving the hawkers away from the streets. But the way you're doing it seems not to be coordinated. You have already chased them away, but you're planning, you're designing the market for staff. Do we have a strategic plan?
As colleagues have rightly observed, you have told us of the plans that you have with so many markets, you know, some designed, some constructed. To any person who is caring and who believes that there must be a plan for any area, well, it's very absurd that you chase people away from the city and then you start planning for where they will go in the next 3 years. You're telling us in the next 3 years, they will be able to occupy those spaces.
There's a pothole on Kampala Road. It's now over three months. Just here, you know, you see where there is the post bank. How can there be a pothole on Kampala?
Edumachu annyonnyodde nti abantu abatundira ku nguudo baliko emidaala gye baabateekerateekera mu butale obw'enjawulo mulimu akatale aka usaafi masekkati g'ekibuga Kampala n'emirala emidaala giri eyo mu disitulikiti y'empigi Wakiso n'ekitundu ekirala eky'ekibuga Entebbe.
And we have done vendor census. And we developed a tool as a ministry, and we did vendor census. Already, we have contracted three markets in the metropolitan. That is Kauku Market, Wakiso Market, Mpiji Central Market. And soon, we are going to advertise for construction works for Usafi Market and the Gaba, as earlier on stated. And we are still designing more markets. And one of it is in Entebbe, that is the Entebbe Fish Market. These are all intended to ensure that we accommodate these unemployed people who go on the streets.
Bufisa wa Kampala Capital City Authority bafubye okunnyonnyola abakakiiko naye ne balabika nga abalonzi obwoya mukukuzi kubanga bamemba kakiiko abasinga bagamba nti basigadde tebamatidde.